Hii ni Radio Kwa Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri w3 radio yacu voa.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri sanga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje rero kumva radio Ijwi rya Amerika, n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Miss Jolly Umutesi yambaye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2016 mu cyiciro cya 6 cy'amarushanwa yo muri urwo rwego mu Rwanda. Kuva yambaye iryo kamba ntibyaciriye aho ngo byibagirane birangirane n'uko arihaye umusimbura mu mwaka wakurikiyeho, ahubwo yakomeje kugaragara mu bikorwa binyuranye byiganjemo imishinga yari yarateguye hatanira uwo mwanya. Muri ibyo rero hakaba harimo nk'ibiganiro mbwirwaruhame ngaruka mwaka uyu Nyampinga agirira hirya no hino mu gihugu, ahura n'urubyiruko bakaganira ku ngingo zinyuranye harimo umuco ukwiriye kuranga Abanyarwanda, gukunda igihugu, kwiyubaha, kubaka amahoro utaretse no kwigobotora ingo y'ubukene. Mutesi Jolly yakoresheje umwanya we nka Nyampinga w'u Rwanda gufata ijambo mu biganiro binyuranye rimwe na rimwe byitabirwa n'abahagarariye inzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu, inzego z'ingabo na polisi, abaharanira imiryango itagengwa na leta n'abandi. Mutesi Jolly uba i Kigali mu Rwanda, naho yambariye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mwaka w'2016. Uyu mugoroba muri Sanga yamutumiye ku Ijwi rya Amerika ngo tuganire. Ndabona ariko ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko ataraboneka. Reka tube twumva Omo ya Burna Boy, hanyuma naza turamuhikaze hano muri Sanga.
Baby, tell me what you can do. find out you can do, so you can be done do now. Make I show you what I can do. Long as you come through, I go give you bamboo now. Baby, I'm body day for my eye, eye. Baby, I'm body day for my eye, eye.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko umutumirwa wacu Mutesi Jolly Nyampinga w'u Rwanda w'2016 atarashobora kuboneka ariko ku murongo wa telefone hari abakunzi b'ikiganiro muri sanga tugiye gutangira tubaha ijambo hanyuma dukomeze ikiganiro wa mbere duhereyeho ni Jeremy uraho cyane amakuru makuru
Neza ni neza.
Uherereye he Jeremy?
Mu majyari y'u Rwanda mu karere ka Rulindo murenge wa Kinihira.
Amakuru ki aho ngaho mu majyaruguru y'u Rwanda?
Bakubwiye n'imvura n'izuba byose bivangavanga.
Noneho imvura aho ngaho imeze neza ibirayi ntaribi.
Nta kibazo uretse ko yishyize imboga. Nje kandi tunaje nshi duhinga ariko nta kibazo rero.
Nizere kwidakabije ariko kubera ko hambere haduherutse kumva yaciye ibintu mu Burundi nizere ko aho ngaho imisozi ikomeye nta nkangu zihari.
Nta nkangu zihari imyaka iba yangiritse nta kindi. Naho bibaye nta gari henshi ni hamwe kandi nta gari buri gihe.
Amaterasi se ntabwo icyo kibazo ashobora kuko nzi ko muri icyo gice cy'amajyaruguru bari barahakoze amaterasi y'indinganire menshi
rebye ntagari cyane ko kwangirika ibigwiye nyine bya mu rugero ntagirwa cyane byo kwangirika nyine wenda ntago habura nk'aho byaba mu gihugu ariko ntagari cyane ko bibaye nyine ababishinzwe barabimenyesha mu gihugu hose tukabimenya ko hari ahagize ndumva nta kibazo rero
ye nuko rero ubwo nakwabiye igitongoshya utaratubwira impamvu wahamagaye n'igitekerezo washakaga gutanga hano ku Ijwi ry'Amerika
nuko nari ntegereje umutumirwa mwagitumiriye nyine ngo tuganire nawe atarabasha kuboneka
uyu mutumirwa rero ndabona niba ari ibyuma byagenze gute ubundi rwose twagumbye kuba turi kumwe ariko ariko ntabwo hariya ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko batarashobora kumubona buriya naboneka turamuzana hari igitekerezo se wendaga kumuha cyangwa n'ikibazo wendaga kubaza cyangwa niba ari igitekerezo wenda gutanga nta kibazo wakomeza ukagitanga n'ubundi ku Ijwi ry'Amerika baguteze amatwi ni benshi
ikindi kubaza nuko nyine nk'abanyampinga b'u Rwanda buri mwaka hatorwa umwe muri bo kuba akora wenda kuba afite umushinga akora ari ingine nendaga kumubaza nta kuntu bakihuza bo ubwabo kuko bamaze gutorwa bagakora ishyirahamwe wenda bagashaka uko baryita n'icyo byaba bigamije uko muri icyo kiganiro abajya guha abantu abaturarwanda abaye afite nabo n'ubundi banyampinga nabo bagashyira hamwe bakavuga ati wenda umunsi runaka bagira nk'ikiganiro runaka dusa mvuge wenda nk'abategarugori nkabo wenda bakajya nko ku mashuri bakabwira uburyo nk'abari n'abategarugori ukuntu bitwara mu bihe wenda bari ku ishuri cyangwa se baratashye bakabagira inama nk'uko nabo wenda baba barabisiyemo n'icyo zazibamariye muri rusange
ndumva ari igitekerezo noneho wari urimo gutanga wowe uravuga uti ni kuki ba nyampinga b'u Rwanda batakwishyira hamwe bakagira ishyirahamwe nyarwanda rya ba nyampinga b'u Rwanda noneho ibyo bakora bakabikorera hamwe
niko numvaga nenda kumubaza
none se buriya ntibyagorana cyane ko imishinga yabo iba idahuye buriya
idahuye ariko kenshi bwo bwabo bahuye wenda kayiganira
bakayihuza
noneho wenda umwe nubwo afite umushinga utandukanye n'undi ariko nabwo avuze ati njyewe wenda umushinga wanjye ni uyu n'uyu bajya bagira igihe bakavuga ati kuri wa mushinga wanjye nanjye mukamfasha kuko byumvikana ni ibintu wenda baba barageza ku banyarwanda bifitiye igihugu akamaro akagenda bakamubera izo sapoti ahantu ari kose ni abakobwa wenda bagiye nko mu mashuri baba bari kubwira bakamusapotinga mbega bakagenda bagakorana ikiganiro nawe wenda mu gihe ari kugikora ari wenyine ariko ava agiye ababwira ibiri ku mutima we na bagenzi be ndabongeraho ibindi kugira ngo n'abandi bari kubwira bagiye kubibwira nyine babashe kubyumva
bagashyigikirana
mu gihe wenda wenda ari kubivuga ari wenyine ariko ku ruhande haturuka ikindi gitekerezo undi akazana ikindi noneho babanze baganira ukagenda wumva uriya avuze ikintu nawe ndumva byamufasha hagira n'ikindi undi agategura ikiganiro bakagenda bafatanya gutya.
Jean Remy, igitekerezo cyawe kirumvikanye buriya nizere ko aho bari banyampinga b'u Rwanda nuko bari mu bice bitandukanye hari abari inaha muri Amerika hari ngira ngo abari Canada hari abari aho ngaho mu Rwanda wenda buri igitekerezo cyawe bazagitekerezaho barebe uko bagihuza n'ibishoboka kugira ngo babe bakora kuko ndatekereza ko bose bifuza icyateza imbere igihugu cyabo.
Okay, kuko hari n'ikiganiro cy'abanyampinga n'ubundi gica kuri radiyo y'igihugu nabo babaye barimo baganira ku buzima bw'urubyiruko ruri hasi ukuntu rubayeho aho rwumva rwashaka kugera uri kumva bagiye bafatanya n'abanyamakuru bagitegura byaba byiza bakora nk'ikiza kubisoma byajya byorohera abantu ko bajya babona ari ba bantu ari benshi cyane ku byo bagiye baganira umwe abazikera ikunda basiba cyane kuko bakora kwandika no kuvuga kuri radiyo uri kumva byaba ari byiza kuko hari n'ikiganiro gisa nyampinga gica kuri radiyo y'igihugu
yego
uri kumva nabo habayeho ibitekerezo byabo bakunganira na ba banyamakuru bagitegura hari icyo byakingeraho ku nshinga baba bateguye.
Urakoze cyane Jean-Remy, ugire umunsi mwiza aho ngaho mu majyaruguru y'u Rwanda.
Murakoze namwe, murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika, twakire na Sinas. Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego, murakoze.
Murahagana he?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Amakuru ki aho ngaho mu Burundi?
Ni meza, turashima, tumeze neza.
Izere ko ho imvura itara batera nkuko byagenze muri kiriya gice cy'igihugu n'ubundi ikangiza
oya z'icyano unagahenge. Yego,
ye mwari muhamagaye rero hano ku Ijwi ry'Amerika mushaka gutanga igitekerezo.
Oya je kari nk'ikibazo nagomba kubaza.
Washaka ushaka kubaza ariko umutumirwa wacu ndabona byakomeje kugorana ko tumubona. Ariko sinzi uwashaka kubaza iki.
Ikintu ashaka kubaza sinzi gisa nk'aho ari igitekerezo ariko gisa n'igisa n'ikibazo. Abafite abantu nk'abo oyi baba bagize amahirwe yo gutobwira ngo baserukire abandi. Nuko yagiye kubivuga yabivuze bategereza kuba gufata responsibilite ku bantu aribo bose ku bundi ikingenzi baba bakwiye kugira ngo baserukire urundi rwaruka rutaragira aho rushika cyanke amajwi yabo adashobora gushika kure ndetse banagire ibyo bashobora kubaterera mu bijyanye no kwiteza imbere kuko baba bararose inyigisho zihagije zishobora kubashikana ku iterambere rirama bigatuma badashobora kugira ubukene cyangwa ngo bagire ubukehanirwa bakagira ibyiyumviro birashe bishobora kubashikana ku iterambere nk'urwaruka. ategereza rero gufata ingamba zo kuvuga ati uko biba biri kose nubwo biba bigoye bagashika mu bice byose bakamenya ugwaruka gose ingene rumerewe ibyifuzo byabo hama nyimba ari cyo abaterera bakakibaterera mugabo nyimba ari kiringo kana kabashobora kuba barabahaye bakagenda bavuga ati jewe ku gikorwa naringejwe nubwo ikiringo cyanjye gisa n'ikirangiye ndafise ikintu na Mari ugwaruka ruzokwigera runyibukira ko kandi iyo uri kurabona umuntu yarateye imbere wabigizemo uruhara urumva ari umuntu kandi nawe biguhesha agaciro.
Aho ngaho ubundi mu Burundi ibijyanye na ba Nyampinga byifashe bite? Nyampinga aratorwa hanyuma bikagenda gute?
Inaratorwa aratorwa barakora amakompetisiyo kujya nyereza bisanzwe agatorwa ndaje nk'uwaheruka gutorwa yarakoze ibikorwa bidasanzwe byahugije ugwaruka bita mu gwaruka rumenyana bamwe barigisha barafata inyigisho zikwiye bamwe bigisha kwihangira imirimo aratunganya ibintu byatumye nyene ugwaruka gumva nago yuko rushoboye cyane cyane hari abigeme abahungu urumva iyo bari kure biratuma umwariyo wese agira icyumviro cyuwiwe ubundi cyuwiwe nga nta kintu kizima gishobora kugira kumushikanako ariko nk'uwo twabona yaragerageje gutunganya ibintu byatumye ugwaruka ruhura gungurana ibyiyumviro byatumye uno munsi bamwe bamwe byabaye nk'intango y'iterambere kuri bo kandi ritazosubira inyuma.
Mbega hari abo tujya tuvugana nabo rimwe na rimwe mu biganiro bitandukanye ugasanga baratubwira bati ikintu iki n'iki kibanda mu mujyi ntabwo kigera ku baturage bo mu cyaro. Aho mu Burundi ba Nyampinga iyo bakoresha ibiganiro nk'ibyo bashobora kugera mu byaro byakure kubonana n'urwaruka rwo mu giturage?
Nicyo kibazo rero kiba kihari byinshi ukunda gusanga iryo terambere kenshi niyo bishyitse bigakogwa bishyikira baba bari hafi mu bisagara ariko baba bakorera ruguru mu byaro ntibashobora gushyikirwa. Nicyo rero ari kubundi inshingano z'umuntu ari wese ntibyategereza kurangira mu gisagara gusa ni nacyo gituma zari inshingano z'umuntu ari wese akavuga ati iri terambere riri mu gisagara tugomba kuyisangiza n'abajya bo mu zindi ntara cyangwa bo mu byaro kugira ngo bikunde nabo bagire aho bishikanye.
Tanga igitekerezo rero uko ubona byakorwa kubera ko abo Banyampinga n'ubundi baba bari mu mujyi kandi ibyaro biratandukanye ubona babigenza gute kugira ngo bashobore kugera ku rubyiruko cyangwa se urwaruka ruri mu cyaro cyangwa ruguru mu Kirundi?
Kindi baza ikiba kihari kiba gikenewe nuko imbere yuko bakigutora uragira sanification y'ibintu kanaka uzokuru kuvuga ati mu kiringo cy'umwaka bwoshika muri ibi n'ibi n'ibi kandi muri ibyo baba wapanze birasaba uburyo bigasaba n'umwanya. Umwaka ni munini sinibaze ko hari ikintu wakwishinga gukora mu mwaka ngo umwaka urangire utagishyitseho. Ngiye ndibaza yuko uko babikora bategereza gufata bagafata umwanya wo kuganira nabo mu bisagara bagafata n'umwanya wo kuganira nabo muri interieur kugira ngo bikunde igihugu cyose iterambere ntirangire mu bisagara ariko igihugu cyose gishobora iterambere kandi ugwaruka rwose rugira amahugurwa dorishigana ku iterambere rirama apana yuko twamutwa abandi ibi kuko sinzi yuko mumaze kubibona usanga abantu bari present rije cyangwa baronka amaformasiyo y'ibintu kanaka baba bari civilize benshi baba ari abantu baba mu mijyi baba mu bisagara icyo niyumvira nuko bategereza gushikira ugwaruka rwose mu gihugu cyose nabajya batagira ababavugira bakabashyiraho kubakumva ibyiyumviro byabo hama bakabagira inama bakabereka n'icyo kugira ngo batere imbere nk'abandi.
Senasi urakoze cyane aho ngaho i Bujumbura niba igitekerezo cyawe ari icyo ngicyo nta kindi wongeraho tukwifurize weekend nziza aho ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Okay, namwe muragize neza mugira kati keza.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika yavugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri sanga twakire na Idrissa.
Hello.
Idrissa ikaza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane. Nimerere yani Kigali.
Nimerere. Amakuru ki Kigali?
Amakuru ni meza, twabonye akavura nta kibazo. Nishimiye uwo mutumirwa mwadutumiriye.
twamutumiye ariko ntabwo turamubona twari twemeranyije ko tugomba guhurira ku murongo wa telefone ariko ashobora kuba yagize ikibazo kuko hano ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko kugeza kuri uyu mwanya bataramubona ariko ntabwo byakubuza gutanga igitekerezo bendaga gutanga n'ubundi
twebwe rero twashimye imigambi y'uwo mutima rwawe mwamudusomeye baramwishimiye cyane ahubwo twashobora kumubaza imigambi bafite y'abana bakiri batoya nyine ukuntu babazamura nyine kugira ngo tubateze imbere ngombwa kumubaza ngo kiriya gihe nyine bakoraga ari amarushanwa n'ubu ngubu bitandukaniye hehe bitandukaniye imbaraga za kiriya gihe imbaraga z'iyi minsi icyo kintu kirashaka kumubaza
hari ibyo ntari bushobore kumusubiriza kuko ntawe uhari ariko ndizera ko wenda niyumva icyo kiganiro azabyumva akagira uburyo agusubiza cyane cyane nk'ibyo bajije by'imigambi bafitiye abana mu rwego rwo kubateza imbere ariko ibyo mbona akora ni ibi by'ibiganiro mbwirwaruhame byo kuvugana n'urubyiruko ni nabyo twagombaga kuganiraho cyane tukamubaza icyo bimaze gutanga hamaze kubikora mu bice bitandukanye by'u Rwanda niba ashobora kugera mu giturage cyangwa se ahantu hose hari urubyiruko kugira ngo ashobore kuganira nabo ubwo icyo kibazo cyawe nacyo turacyongera ku rutonde rw'ibibazo tugomba kumubaza hanyuma nuko kumushima wari wavuze nabyo buriya azumva iki kiganiro azumva ko ibyo akora mu bishima ariko se Idrissa wowe nk'umuntu ku giti cyawe ubona ari iki cyakongerwa mu marushanwa ya ba Nyampinga b'u Rwanda cyangwa se niki cyaba kugira ngo arusheho kumera neza
twebwe hano mu Rwanda aho bigeze none aka kanya turashima urwego rugezeho twarashimye muri makeya ikintu bagomba gukora ni ukugabanya udukosa dusa turimo kubera ni dutoya udukeya ariko aho bigeze none aka kanya tubona nta kibazo turabishima bakumiriza aho ngaho
ye urakoze cyane urakoze cyane Idrissa ugira umunsi mwiza aho ngaho i Kigali mu Rwanda
namwe murakoze
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turagaruka mu kanya katubanze twumve Sheba akubwira ati onko today
Ate onko today onko today onna today onmenya kurachi ndiko kamu kirindi kamu kwalongo kamu basulati onmenya kurachi ndiko kamu basulati
Thank you. live for, the one I'll die for. Young Uncle Gonco, protection to JH store. But who can I stop it? On Swala City, the cook when the power pens and jazz, and the Bajaji. New old party does it. Jordan is the show of Versace. Quagala and Nanyon, there is a foot to follow much. Uncovia Sabawa, Bulido, Cosa Sadawa. Uncovia Sabawa, Bulido, Cosa Sadawa.
Radio Ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi mu kiganiro muri Sanga. Umutumirwa wacu ni Miss Jolly Umutesi utarashobora kuboneka muri kano kanya, ariko icyo twagomba kuganira ni bijyanye n'ibiganiro agirira hirya no hino mu gihugu ahura n'urubyiruko baganira ku ngingo zinyuranye harimo umuco ukwiye kuranga Abanyarwanda, gukunda igihugu, kwiyubaha, kubaka amahoro ndetse no kwigobotora ingoyi y'ubukene. Mutesi rero yakoresheje uwo mwanya nk'Nyampinga w'u Rwanda gufata ijambo mu biganiro rimwe na rimwe byitabirwa n'abahagarariye inzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu, izi ngabo, iza polisi, abakorera mu miryango itagengwa na leta ndetse n'abandi, akaganira n'urubyiruko kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga. Turacyamushakisha ku murongo wa telefone, ntabwo turashobora kumubona, ariko hagataho turakomeza kwakira ibitekerezo byanyu, turakomeza kuganira ku byerekeye Nyampinga, amarushanwa Nyampinga w'u Rwanda, icyakorwa kugira ngo arusheho kugenda neza, icyamariye urubyiruko cyangwa se igihugu muri rusange, ariko ari nako tunabanyurizamo tukabashyiriraho indirimbo zibafasha kuruhuka. Tugeze kwa Amalon.
Amalan was on a rolling, made this good life we rolling. Fire, fire, burn, now we burn.
Maybe something.
Booty bongos are where you depend. Give me that pocket booty west. They can love now, but young boys want to fake. We don't go to stop for love taste. I've been feeling this love, yeah, yeah. Yeah, me that I'm holding booty's always in it. Hit your heel and touch your shoe, move it, babe. Finally, girl, yeah, born you away. Nobody can love me now, for your love, baby, girl, me can't be without. Nobody can love me now, when you love me, girl, you a criminal.
As you will, can you spend some time still? Can it?
It's only you, only you.
Yeah, it is single.
Radio Ijwi rya Amerika, uwo ni Amalon na Wizo, bati sinkiri single, mu yandi magambo bati ntabwo nkiri ingaragu, ingaragu mwese aho muri turaba suhuje tubifuriza kuzava mu kuba ingaragu amahoro no kuzabona abo mwifuza kuzarushingana. Radio Ijwi rya Amerika, umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ku murongo wa telefone dufite Jean-Claude.
Yego, ndabumva.
Amakuru Jean-Claude.
Amakuru ni meza.
Uherereye hehe?
Ndi Nairobi.
Amakuru ki aho ngaho mu murwa mukuru wa Kenya?
Na mahoro nta kibazo.
Ni biki bisa biraho Nairobi kuri ubu?
Gishasha gihari n'imvura nyinshi irenga.
Ariko birumvikana ko imvura iri mu karere hose. Abantu tumaze kuvugana mu Kanyaru uri mu majyaruguru y'u Rwanda avuze ko hari imvura, uri Kigali mu Rwanda avuga ko hari imvura, uri Bujumbura mu Burundi avuga ko hari imvura. None naho Nairobi niko bimeze?
Niko bimeze kabisa.
Nizere ko atari yayindi mbi cyane ihitana abantu. Ariko hari igorofa riherutse kugwa aho ngaho, niko batubwira imvura yaba yarabigizemo uruhare?
Ni imvura biragaragara ko ari imvura n'ahandi mu ntara nako byarahageze. Na Nairobi naho urebye amazu menshi mazi arinjira kugeza mu mazu kugeza aho abantu bimuka mazu benshi.
Icyo kibazo gihangayikishije ku rugero rungana iki?
Urebye ni mu bice nyinshi za mu ntara nyinshi hari imvura, ndetse n'umujyi na Nairobi ubwayo hari imvura nyinshi irenze urugero. Imihanda usanga ifite ikibazo, imodoka kugira ngo abari jamu idasanzwe urebye ari mu kigero cyo hejuru.
Tuve rero ku by'imvura nubwo ibyo aribyo byose nabwo ari ibintu bifite agaciro kubimenya. Wari utelefonnye ngira ngo washaka kuvuga ku bya Nyampinga w'u Rwanda cyangwa Nyampinga muri rusange?
Ni Nyampinga w'u Rwanda kuko nicyo kiganiro nabonye, nabyo asabye ko nabaza ikibazo cyangwa nkagira igitekerezo. Nta
yego. Ikibazo rero ubu ngubu wakabaye ukibaza umutumirwa, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo turashobora kumubona. Ariko niba ari igitekerezo wakomeza noneho, kuko ndabizi iki kiganiro azacyumva cyangwa se n'abandi bateze amatwi Ijwi rya Amerika nonaha bakumva igitekerezo waba ushaka gutanga.
Murakoze. Nabanza nkabaza akabazo kamwe kagira ngo Nyampinga mu gihe aharanira iryo kamba cyangwa se igihe aba yaritsindiye hari ibintu aba agomba gukora bifitiye akamaro cyangwa se bifasha abantu bo mu gihugu abatuyemo bitari inyungu ziwe ku giti cye. Uko bigaragara ko benshi baba bafitemo inyungu zabo bwite. Ariko si ikibazo nabaza Nyampinga uturwa w'u Rwanda akurikiza neza neza ibyo bamusaba gukurikiza cyangwa byose abigeraho? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icyifuzo na tanga ni uko bakora ibyo basabwa gukora cyangwa se ibyo babatoreye, aho kugira ngo bakore ibijyanye n'inyungu zabo bwite.
Abo rero Jean-Claude, ikibazo nshyizemo ubu ngubu ngiye kwicara mu ntebe ya Nyampinga w'u Rwanda ngerageze kumusubiriza kuko ubutumire bwacu ntabwo yabwitabiriye cyangwa se wenda ari buze kuza mu minota isigaye. Ariko ndakubwira ibyo nzi mbona bikorwa muri ariya marushanwa, ubundi kugira ngo bagene Nyampinga w'u Rwanda ntabwo bashingira ngira ngo kubwiza gusa cyangwa se bijyanye no gutambuka cyangwa ibigaragarira amaso. Amarushanwa ya Nyampinga ubundi habaho amajonjora ku buryo bwimbitse kandi mu bihe binyuranye, noneho hakaba uko njya mbibona ibibazo babaza, noneho hakaba n'igihe cyo kuzagaragaza umushinga, buri muntu bakamubaza umushinga afite. Ntekereza ko mu bakemurampaka batanga amanota bashingira kuri iyo mishinga banyampinga baba batanze icyo ari kimwe mu bishingirwaho ntabwo ari mishinga yonyine bashingira ariko ni kimwe mu bishingirwaho kugira ngo iryo kamba baritange kuba rero umuntu ashobora kurihabwa cyangwa se umushinga w'ugashimwa ni ikintu kimwe kubishyira mu bikorwa ni ikindi kuko sintekereza ko haba hari urwego rw'ubugenzuzi cyangwa se rushobora gufata ingamba rukaba rwafatira ingamba nyampinga runaka wenda rukaba rwavuga ruti yaratubeshye ibyo yatubwiye ntabwo yabikoze keretse gusa ko mu icyo nakwita urukiko rwa rubanda buriya ni uko imitekerereze rubanda ibigufiteho n'icyizere uba warahawe nka nyampinga w'u Rwanda ubwabyo ntekereza ko bitaguha amahoro uramutse uvuze ko uzakora ibintu hanyuma ntubikore cyangwa se ukaba wakwigira mu nyungu zawe uretse ibyo ngibyo byose nibwira ko hari urwego ruriho rushinzwe gukurikirana no kuba rwahana cyangwa se rwagira izindi ngamba rufata abatarashyize mu bikorwa imishinga yabo gusa nzi ko ba nyampinga gutegura imishinga n'icyo bazamarira urubyiruko cyangwa se igihugu ari kimwe mu byo bashingiraho bahabwa iryo kamba hanyuma rero waruvuze uti inama utanga twongere tuyumve Jean Claude
inama nari ntanze mu gihe aba yateguye imishinga mu gihe aba yatorewe kuba nyampinga hari umushinga avuga azakora tuvuge niba ari urubyiruko azateza imbere urubyiruko niba bari urubyiruko rwitwara nabi azarugarura nk'urumogi bityo ugasanga n'ubundi iyo amaze kuba nyampinga ibyo ngibyo ntabireba cyane cyane ahugira mu bintu byiwe ibyo yiyemeje ntabikore byibuze 100% cyangwa byibuze 50% gusa inama njye navuze namubwira nuko yakorera rubanda aho kugira ngo cyane cyane atinde ku nyungu ziwe
Jean Claude urakoze cyane uyu rero twari twatumiye we yagiye agira imishinga yo gukorera rubanda niko nabyita imishinga yo gutanga ibiganiro bigenewe urubyiruko ibiganiro bitandukanye harimo ibyo gukunda igihugu harimo ibyo kwiyubaka kubaka amahoro ndetse no kwigobotora ingoyi y'ubukene ni nabyo twari twamuhamagaye kugira ngo avugeho kandi ndizera ko n'abandi banyampinga bafite ibyo bagiye bashyira mu bikorwa Jean Claude urakoze ugira umunsi mwiza aho ngaho inarirobe muri Kenya
murakoze cyane namwe
Radio Ijwi rya Amerika twakire na Reverien ikaze mu kiganiro mwisanga Reveriano
murakoze cyane
murahagana hehe
ndi Kigali mu Rwanda
amakuru ki mu Rwanda
turaho na amahoro nta kibazo bimbanyije
aha barimo hamagaye gutanga igitekerezo
n'iki kibazo ariko numvaga ndi bukibarize nyampinga ubwo ataje numva yuguye ku kibazo kuko nagira ngo mubaze mu mwaka we yamaze ari nyampinga nagira ngo mubaze icyo yumva yaba yarakoze gishimishije umushinga yari afite
icyo kibazo tuba kikubikira hano ku Ijwi rya Amerika nitwongera kumubona cyangwa niba ari buze mu minota isigaye turakimukubariza ariko se buriya Reverian buriya umuntu abanyampinga uwo mwaka bikarangiriraho ngaho cyangwa akomeza kuba nyampinga n'ubundi nubwo haba hari abandi bambaye iryo kamba ni ikintu njya nibaza ubibona ute wowe
nyampinga ubundi mu muco wa Kinyarwanda ni umukobwa wese ariko muri uwo mwaka nibwo abatowe guhagararira abandi iyo avuyeho rero haba hari undi umusimbuza ariko ubundi umukobwa wese ni nyampinga
ni ukuvuga nk'ababaye nyampinga muri iriya myaka yashize ubu barangije manda yabo ntabwo icyo kwitwara nka nyampinga w'u Rwanda ubu ngubu kikibareba se
aya nyumvishe nabi ndavuze umukobwa wese ni nyampinga ariko hari igihe kiba kigezemo agaterwa guhagarara abandi iyo rero umwaka urangiye kuba ahagarariye abandi aba hari abandi bamusimbuye nibwira ko n'imishinga ye avuga gukora ayikora muri wa mwaka aba atowe kuko iyo mishinga nayo iprezentinga iyo yiyamamaza kugira ngo azatorwe atorerwe uwo mwanya
urakoze cyane
kuba Nyampinga kuba Nyampinga byarabivukanye byakivuka ari umukobwa mu Rwanda witwa Nyampinga
urakoze cyane Reviya yano ndumva ariko uri mureba n'agapira aho ngaho hafi
nanjye mukura umupira
ni bande bakina
ndimo kureba ntuza Heroes na Rayon Sports
urakoze cyane buriya ayo makuru nayo ijwi rya Amerika araza kuyageza ku bakunzi baryo mu biganiro bitaha Reveria no ugira umunsi mwiza aho ngaho Kigali mu Rwanda Radio Ijwi rya Amerika tunagaruka mu kanya reka Vinka akubwira ati kona
Your body like a tractor, pull and pull and flick up. Going to some metal lecture. You me body director. I'll be your inspector. Be my undertaker. Zanteka, Mugamba you me set up. Kuna onteka, the one you put the paper. The now I need Luca. The killer makes you point the one. Somebody calling for him, I see. There's a Vimbarum walk. Corn, 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 corn. 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 They watch your money, we watch your cola. Let me show them what to do with my mula. In Mula, me leave them backwards on Tula. Mundongo te waba kutula, uba kunyu mirakuka. I dig out them, they say them brother. Me a kill them, no me a di brother. Then now I need Muga. A kill them, they see point, they want to go on in Muga. Somebody calling for him, I need. There's a Vimba room walker. Kona, 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 kona. Vimba room walker. When up your body, time up you dig up your body, time up you do it, time up you when up your body, time up you dig up, dig up, dig up, dig up, dig up your body, time up you when up your body, time up you dig up your body, time up you do it, time up you when up your body, time up you dig up, dig up, dig up, dig up. Me wind up your body like a tractor, pull and pull and flick up, going to some metal me lecture, you me body director. I'll be your inspector. Be my undertaker. Zanteka. Mugamba yo miseta. Kuna onteka. The one you put the sefa. The now I need Muga. The killer makes you find the one. Go on and Muga. Somebody calling for him. Yes, a Vimba room walker. Corn, 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 corn.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda uwo ni Vinka arakubwira ati kona ku buhanga bw'ibyuma hariya hari Patrick ku bugenzi bwa program hari Facel Gabeho hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma hano muri studio ya karindwi aya majwi arimo ava akugeraho aho uri hose turi mu kiganiro muri sanga turaganira ku byerekeye ba Nyampinga b'u Rwanda igitekerezo waba ufite kihawe ikaze hano ku Ijwi rya Amerika turagaruka mu kanya deka Ike Benda na Shiba kubwire ngo fama Kwa telefone Benjamin Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze murakoze.
Amakuru.
Amakuru ni meza kweli. Nashaka kubaza akabazo umuga. Umutumire?
Mhm. Urahagana he Benjamin?
Mhere y'Ubujumbura mu Burundi.
Yego.
Ndega arika kora gute ibintu bigeze he bimeze gute
ye umutumire rero akakabaza turakamubikira hanyuma azakagusubize kuko ndahamya ko azumva radio y'irya America kubera ko ubu tuvugana ntabwo arashobora kuboneka kandi ndabona ikiganiro gishigaje iminota nka 15 kugira ngo kirangire. Ariko icyo nzi nakubwira cyeki kunze kugaragara ni ibiganiro mbwirwaruhame akora ku buryo ngaruka mwaka byo kuganira n'urubyiruko ku ngingo zitandukanye. Aho ngaho mu Burundi nyampinga waho akora ibihe bikorwa bigaragara.
Muri make abanyampinga bo mu Burundi ntabwo bakora ivuga bigaragara uretse ko bagenda barafasha abantu bitunka abantu usanga batishoboye abana mu mabarabara mugabo kweri ni ibikorwa nyine usanga bitagaragara cyane.
Ariko se babafasha gute? Baba bafise amahera babafashisha ku buryo bavuga bati dukoze igikorwa runaka cyo gukura abana ku mabarabara?
Aya yebo nyine baragenda nyine bakijujuta bati nk'uno munsi tukorere nk'aha bagafashe nyine kwibarabara mugasa kuvuga ngo bari mu mugu wabo gusa ntabwo genda barahura cyangwa bakabegeranya nta mera bafise nyine mugabo barafashisha uburyo buki nyine basanzwe bafise.
Nuko ubona se uburyo kugira ngo haboneke uburyo kuri Nyampinga w'u Burundi uburyo bwatuma agira ibikorwa bigaragara ubona hakorwa iki?
Yego icyo kugwa nuko na guverinoma ye yobishyiramo uruhara cyanke aya mandi mawe ni nyine nawe nyine akamugarukira ko kuko nawe nyine inefarose uburyo niho byobona kugira nte agira icyo nawe nyine afashije abandi.
Ubundi bagenerwa iki uretse kuba bahabwa iryo kamba no kumenyekana? Ubundi Nyampinga w'u Burundi ahabwa iki kimuha ubushobozi?
Aya yumbajije kukwera isi nzo nk'uko ndabisigura kuko mu manu ze yavugira banajeho ntabyo menyereye cyane.
Ye nta kibazo Benjamin, urakoze cyane rero ugira umunsi mwiza aho ngaho Bujumbura mu Burundi.
Yego murakoze namwe ku ijwi ry'America murakoze.
Reka twakire na Jean Baptiste.
Hala.
Jean Baptiste ikaza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Amakuru.
Amakuru ni meza.
Urahagana hehe Jean Baptiste?
Ndi Kampala.
Amakuru iki Kampala aho ngaho?
Nta kibazo turaho.
Ye nuko rero wari utelefoni ushaka gutanga ikiganiro igitekerezo mu kiganiro muri sanga.
Hariya. Nabonye mwatumiye wabayeho Miss y'u Rwanda. Mutesi Jolly.
Yes.
Ni byiza cyane kuba mwibutse gutumira abanyarwanda cyane cyane ku bantu bazwi. Jolly nagusuhuje amakuru.
Jolly ntabwo araboneka, asigaye minota 10 ariko ndabona atashoboye kugera kwitabira ubutumire cyo kora uko biri kose. Ndahamya ko azakumva umusuhuza muri iki kiganiro.
Okay, namusuhuje. Nakizeho nimero yanjye mbese nshaka kugera numve ubibazo nashaka kumubaza. kubijyanye mbese n'abamubanjirije kukubuji utowe hala abantu warasanzeho kuba kubanjirije bikorwa bagezeho nase kibazo cya mbere kumubaza abamubanjirije ni kiya bigiyeho kugira higuru muhigo umuhigo we yari yahize kibazo cya kabiri nashaka nko kumubaza imbogamizi yagiye ahura nazo nujya agiye azihitamo akazi yazi challenge n'abantu bagiye bamugira inama mbese imiryango yagiye imufasha iki nicyo nashaka kumubaza
ye Jean Baptiste rero ntabwo dushoboye kubuha turi kumwe na Jolie muri aka kanya ariko ibibazo byawe turabimubikira aho tuzongera kubonanira tuzabimuha nizere ko azaduha undi mwanya tukaganira noneho ubyo washaka kumubaza ukabimwibariza umuvugisha
okay thank you
urakoze cyane rero ugira umunsi mwiza aho ngaho I Kampala muri Uganda
na urakoze
okay ijwi rya Amerika twakire na Pacific
eko ndabumva
makuru Pacific
esha makuru na meza cyane nga mu gisagara cya Bujumbura na mnisoma nubwo bitugora kumviriza ikiganiro kiba cyaciye ku iradiyo ariko nasomye inyandiko iwo mwita Nyampinga w'u Rwanda cyangwa n'abamwita ngo ni Miss
n'ahandi ngira ngo niko bamwita mu ndimi z'amahanga
Barero nkaba mubaza kumwe n'abo bantu bafite ingene babatora bivanye n'ingene baba bamutoye mu bwiza cyangwa inyifato cyangwa ikindi kintu baba bahereye mu kumufatira kugira aserukire igihugu mu bwiza aca mbaza ati none bo kuburyo baba bagiriye ubwo buntu mu gihe baba baserukiye abandi bigeme cyangwa abakobwa mu gihugu bakaba babereye akarorera kandi mu gihe dukunze kubona abandi bakobwa bo muri iki gihe nk'iki kinjyana nkunda kwama nagarutse ko usanga bafite imyifato ikunda kubagora mbese abo iyo bashyitse muri urwo rugero kuko badatanga akarorero keza ngo bafate uburyo babo baba babayeho kugira bafatire ku manota baba baragiye kimbere bo baba barabahawe kugira bagere kuko kwitswekwa n'igihugu cyose n'abantu bose kugira bagere kuko kwiryo teka kubereka ko kantu baba barahawe badashobora kukigisha abandi cyangwa urundi rwaruka rw'abigeme kugira nabo babatorere ko akarorero kugira nabo bibigishe kugira nabo bashike ku rwo rwego nuko batoshika ku iryo rwego nabo bagira icyo bobigiraho nabuke dukunze kubona kugira nabo babone icyo bobigirako nabuke dukunze kubona abakobwa b'iki gihe bakunda gushikirwa n'ibibazo bitandukanye muri ibi bindana tuba tugetsemo
none se Pacifique ushingira kuki uvuga ko batigisha bagenzi babo kandi mu by'ukuri hari ibikorwa bigaragaza yuko hari icyo bakora mu rwego rwo gufatanya n'urubyiruko cyangwa se kurukangurira gahunda zitandukanye z'iterambere
impamvu nshingira kuri ibyo oya cyangwa nfatira kuri ibyo ni uko dukunze kubyumvira ku maradiyo kuko uzasanga ubyumvira ku maradiyo ukumva ngo mise kanaka ngo yatowe ariko ugiye kuraba bagendera nk'abakobwa bo mu gisagara cyangwa bakagendera mu gakarite kanaka uzasanga n'abajya abandi nk'akarere nko mu Burundi uzasanga ego ba mise bariho hariho n'aba mise baba baserukira intara ariko ntukunze kubabona cyane bagaragara mu makaritie mato mato cyangwa mu dusagara duto duto cyangwa mu mihana cyangwa mu bikwati bigisha cyangwa bagira nk'inyigisho bavuga ati nigenze kumufatire ku ibi byogenda guca umwana w'umukobwa yo kwigenza guca ngo bakwikiza akarani uzasanga duherukwa batokwa ukumva namba ari n'icyo bavuze bakivugiye ku iradiyo ariko ntukibonere mu bikorwa ukumva ya imanda yiwe yahetse niyo mpamvu mvuga ati uwotokwa namba yagize ayo mahirwe yo gutokwa nawe yogira ingufu zo gushyigikira abandi baba basigaye inyuma bakigisha dufate nimba ari bindi bakagira ubuvugizi cyangwa kugira bagaserukira abandi namba ari muri leta cyangwa andi mashyirahamwe akagira basi ingufu zoboneka mu ayo mahirwe kuko abifuza byokumvikana ku buryo hoboneka n'abandi bantu basi baba bari inyuma yiwe cyangwa bariya bantu bo mu ntara baba babaye abamise mu ntara bakagira ingufu zo gushika imisozi cyangwa ahandi hondi kwigisha kugira ngo urwaruka ntiruze ruragwa muri biriya bintu tubona muri iki gihe baguma bagwamo
sosiyete yaboneka avuga ati nise kanaka hari ikintu yoba yarakoze cyangwa kiboneka ariko ntituze turabyumvira ku maradiyo nimba hari ingorane zoba zihari naho mwese akavuga ati hari ikibazo kiba gihari nanjye rero nkaca ngira ko mbaza ati none z'ukuri ko abamise bose tumaze kubona batorwa mu myaka jendaze nk'imyaka amaze niyihe ntambanyi boba bahura nayo bituma badashika kucyo urwaruka rwoba rwifuza gushikako kugira ntibagume bagwa mu bibazo nk'ibi iki gihe tubona bariko barabagwamo muri iki gihe.
Muri make uravuga uti nibamanuke bagere no mu byaro be kuguma mu mijyi gusa ngo tubyumve ku maradiyo nibasange n'abandi aho bari mu cyaro.
N'ahandi aho bari mu cyaro kugira babibone tureke kubabona ku mbuga cyangwa ku binyamakuru. Tubabona imbona nkubone mu maso ku maso kuko ari nk'abandi bantu usanga mu misozi bamwumva ngo mise ukumva kubata ngo none ngo mise ni iki cyangwa mise ni muntu bakabyumvira iyo ku maradiyo ukumva bakubaza ntibamenye n'icyo ari cyo ntibamenye n'icyo ari cyo icyo rero nicyo natwe twashaka kuvuga ati mise amenyekana ari hose guhera mu cyaro cyangwa hariya nyene mu misozi gushika no ku rwego rwo hejuru rwo mu gisagara kuko tuhasanga mise amenyekana mu gisagara mu misozi atamenyekana nicyo twashaka kumenya ati mise agira ikintu akoze kimenyekana ku buryo kimenyekana guhera ku muto gushika ku mukuru icyo cyaba cyiza cyane kandi cyotuma na bose bagira icyo bamwigiraho kuko uwo ari we wese yavuga ati nanjye mere nka naka nzobe mise kuko uwo ari we wese avuga ati nanjye ngira ingufu nzomere mise nubwo bose batokwiga kuko bamvuga kwira kuba ba mise nuko urumva yuko umuco w'ikirundi cyacu nk'uwafurika wobandanya gutera imbere ho kuguma bakurikira imico y'ahandi cyangwa kwigenza nabo urumva yuko ari we wese bavuga ati nanjye ndashaka kuba nka naka kandi ku byo tuma urwaruka rumera neza rutuma rugiri
urakoze cyane Pacifique ugire umunsi mwiza aho ngaho Bujumbura mu Burundi
namwe mugire ibihe byiza murakoze cyane
twakire na Eric
Yego.
Eh urahagana Eric.
Yirohindo mu Rwanda.
Eh ngaho nyarutsa igitekerezo cyawe ndabona hasigaye minota 2 gusa.
Eh ngiye cyangwa nataka kubaza Mutesi Jolly ni jereke ni birimo muri Miss ya Miss Panacho. Ah amwe ni na Miss irimo gukorwa muri iyi minsi. Sizing is ni nk'iki yavuga kuri Miss Panacho abaye wenda yaye nk'amahirwe rwa ati asubireyo cyangwa ni nk'ubuhe butumwa yatuma ku bantu barimo kwiyamamaza muri Miss iri ngo 2019 2020 niki yabatuma sawa murakoze ibyo Eric yirinda mu Rwanda.
Urakoze cyane Eric, ntabwo dushoboye kubariza icyo kibazo kuko Jolly ntabwo yashoboye kuboneka muri iki kiganiro ariko turakimubikira uburiye tuzabivuga ubutaha naboneka. Dushimire namwe mwese mwari muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Nshimire mugenzi wanjye Patrick na Facile bamfashije ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbasigire Amalon ababwire ati yambi turasubira mu kanya mu makuru mu Kinyarwanda.
Nabuye iwacu heza ngane Kigali uhiga amafaranga ngombe ubuzima bwiza sinarangiza amashuri sinasese ababyeyi shari wanjye ntiyamenya aho narengeye ariko i Kigali ntibajya iyamara amasanta nta gishoro nta n'icyo aronka narahiye amajoro hirya no hino biranga mbumuye ntibazinda ngo mbona amaramuko ntabyo biranga halo mama waramutse ute ko njyewe amaramuko yanze mama Kubawari hatari mibereho nitwaje